Soma ngora bikokoye nnyo obudde bwa kalwe ngeze neva ku ssomereyo nefuna endowoozaemu ate nga weebuli kyote kyazze lwa leero kirudde nga kinnyola kyokka nga nkikuumye buli kiiro lwe ngwawo ndoota ng'atututte wamu simanyi kiki ate buli lwe ngulooto luweewo ne lunkwata nengulu otulo bulijjo njagala nkulabe nkutegeeze kye ndikonze naye nga nkutya bigambo byonnina bingi entandikwayo yenkolayo kakati kangume kaakasaabu kyanzaalwawe wawo olaba nkuzeemu neewala emikwano sirwakuba ndi wassuubo wabula nali nninda neetegereze kaakati nze kye ŋŋamba ntya nti kaakati oli ku kyotegedde mmanyi njagala nkwagala onjagala ewadde okyali mu ssomero nange bwe guli luvannyuma tulikkaanya ng'omaze okusumbuka mu kutwale mu maka kasitaawo kyali kakibaya ng'ate nange kyali mutondiiva wangu kyawe tunula eyo gy'otunula n'akamaaso gobbirira olabiko bisiimi anti mulabe bwamwenyayenya booleka emmonyezo yawunda wa buyinza
byoyogera nze mpulira ntidde nnyo simanyi kasoole gulo wabadde ku ssomero ng'olabika oli mulamu otabuse omutwe siri ku mikwano nze era abazadde bankumba kyovaolaba nsomye singa nnali mbigenderako gimasiiba yeetawula ne pita naye n'okukuula kw'ettaku n'abawala tulaba ebizibu ntandise okukemebwa buli lwe nkuba bikikyaku buli omu kyaŋŋamba neewunya abasajja n'okuba nnali nnoonya abawuseeko mu njogera ne nnida ndabe ate maama yaŋŋamba nti abalenzi mwefuula tumwesigika katyo nnimbalimba wano mbala onfiiriza omusomo weebuzeebuze mala okunfunisa olubuto weerabye by'olejja ombonyeebonye mbadde saagala basajja ozinga bw'oliggwe kiwa nkwesize sikiriza by'oŋŋamba kyokka byaffe byakyamuzaanyi okimanye
njagala nkukakasa effiina guno omukwano gwe nkulaga amaaso be bajulizi ozze eri bashooti ng'omutwe gukyuseeko ngera ddala kazoole giri bamimwa gyangeri kiyinza okukyatula amazima nti ffiina nkukooye kulira obuswavu bw'omutima n'okuweemuka mu nsi wakiri okufa mukama nsabye obe mwetegefu nze okwegaana ffiina ontwale mugeyeena kati nja kuyita ewammwe nkyawulo eggulogguloko nninda ku ffene
ddenta tojjayo waakiri ojja ku sande enkya gye bali bwe kankwesika amazima kuba bangi beŋŋanye neewala emikwano
jakubuulira engatto nkutwalenga ku ssomero olw'eggulo nkuleete jakuleetera omutwalo weerageeyo ku ssomero naawe bakutye
nenda saagala sente waakiri ogula obukome ssaawa yonnina
tulabaagane ffiina anywerezaawo otuzze eyongera okunyweza
baayiweeraba kiwayitayo ku sande lugambye bambitonjiwa
wasomye leero naayiseeyo ku ssomero saakulabyeyo nobati bwe mubuuzizza ŋŋambye munno bakugobyeyo ddala kiki
mazima bukya twawukana natandika okulwalirira seebakatulo mutima gunneewuuba entu nno nsinezimba ku kasifuna n'amaanyi buulike ndya nensesema amaluzu negesomba mpuulira okuzunga saagala okulya nkejje n'ebinyeebwa byanyiye n'amatanago metroni yaŋŋambye nti muwala baakusobya ogirodde awaka waka nnatuuse baggulokko maama ng'ali mu nnimiro taata yeekunywa maama nnamubuulidde nga mubuuze ky'okusoba kinnyinyonnyole mu butuufu yasoose n'asiriko oluvannyuma ate n'ayitaba nange kwe kumwesega taata olwakomyewo nange ne mubuulira nti nno bansobya ye kwe kutandika okuyomba n'oluga lwe najjayo kwe kunkuba ekiro kyasembyeyo kwe kumbuuza nti ani nannyini lubuto yangu omuleete ndowoozo kyajjukira byonna byewali oŋŋambye luli mu kusooka z'ekikulu kye ndabawo okunfunira wembeera weetema luli
bina biki ebyo by'oyogera sookodde mumpulire simanyi otamidde nanya nyabo mbutu putine vyo vyari vya kuwa mustandi chikoze Urwa sitane yankera ne maranse kiwayo kakatiruno Ongambye bako vye wa mwenange nyumba jesiri na kakati vichevyo Yukira sona gamba ntio maranga kwebala mugu jene shiro Kwechichi wala baby ntunti vienzo kwefula noto kana koa Uzibu wenenge desinga sibyegana chitao akabi Yechi chisibyegana ni mujulize yali wa magezi gonina Ndagobu kakafubole seye mameka benkwanye sizarangako Na mwaba wala mulimba nyoru kugamba no yitika chichite wagana Sikana gamba no gana vino vyo nabiyandiso musangu kusinga Nenyoko kumutwalira mulu achi yampitanga mukona ye kalabe Kasita nawe wakirizanga tomaze kwebala mufembi tusibwe Baby tubadde musomero nga tekulya lyazadde twononaganye Wangamba tuyagala abasajja lwaki kunze wakkiriza anaako kalowooze Kasita nawe wakkiriza nga tomaze kwebala mu sirina nsobi Ozi tugende w'omusawo agezeko okulujja mu bwe lukuta bibyo Kakati okaba bishimula bennyini ati bulonza lidobulwa Kati ogirota ewammwe nyongera okubyekkaanya bwe bakubaguma tonjogera
Mukwano bambi nagambye tata yankubye nnyo kwe kungo bawaka Yambusisa omusajja ne nkusibira amazima saakwogedde Singa namubulidde era ekirekyo yandise yatamye bugo Kyokka nakuumye ekyamaanyi kubwate n'envumibwa obudde kwe kukya Kiwawajja n'ongamba mu bubuzi bwe nnali mu saakukaayanya Kati olaba mmaze okusoba n'abazadde bangobye we ku myongobe Okiro kyanneegaana ngenda kwettane gyewonze sibonaabona
Tojja kumala gankango ntiso kwettane kole shinange neetuge Nkugambye sirina ssente sinnatuuka nakuwasa nkyasoma manya
Kakati tugende kaatata bw'amala okulaba ngutesondekeeka
Bakitaawo bw'agambye mugamba afuna omulala nze tandabangako Ye tugende mugambe ntya nti mukulu ekindeesebwa ntema oluyinvaako
Ebyange byewali nnyirira nnali saagala kusoma naawe bireke Abasajja mwefuula kati bikyebyo byoyogera jjukira luli Mwankwananga weegonza n'ensimbi ng'ondaga nnyingi zadda wakati Wangamba bw'olina ebintu nti era kyangu kuntwala kaakati mpasa
Ze nnali nkusaagirako y'abawalamu abamutyaba atasaagirwako Ongamba otyandeka okusoma nzaawo ndaba ng'asaaga weesiriikire
Obe nyumba gy'otolina pasente endaga esingo basenga gye bali
Ekyo ekiteeso ky'oleese kijja kukuyamba nnyo otambulirawo Wabula nze sirina ssente y'omuntu asoma nkola wagenda weewole Ojagenda osula mu makubo mpaka lw'olituuka nkasita musana Kinyambye okwewonya ebizibu ani awasembaga amangu kooti sikakuzaala
Nandiganze wannyoko ne mukabira ebizibu ate naye mutya
Kati mami omugambira kinze tondeetera bizibu abeeka baleke Mami ne bw'omugamba otye byetagenda kubikkiriza tomala biseera Tulabagane fiina olubuto bufunaku olusiba totya lugabe
Kode kakanyonde sotia sama nyirwa Tata chiwo omukwano munnago genzo tia komba olabe Bannange bawala bannange mwena bali musomero mwewala abasajja Bali na kala nyingi bali n'enjeru yeruko n'endala bulaka Bajira munjeru etukula kwe kugamba noitika nange bwe nnali Naye bulaka lwali jogenda kwejjusa amazima kikite wagana Kati antunuulira nkene kamulabe nnyini wankimbo sanye weerowoze
Kati mazo kuchekanya vyo yogera vya mazima toru uto luange Tonyi woku daze nyomba techapi mama tilesi papa papantio Bawala mba kenze nyoro haba sajja bakwana na bulwe chitufu Norecho wafuno rubuto ye memeye kwe sibiro msajja kwa luwa Asoka na luwa tofa tofa na luga na ntichime wenye gao Bambi baba sibira bana abanjibe mutaza dembulu wakuba kuzala Tovo sango mwane nyido ni mubangala letali mchika Matuga musongo dobu gerali na muenda matama gama yuka Nocha chancha mbozate songo mana mbozate sita la uo Chino siba fubuka vuka na bakurumba twalira mumwe kanyabana Mwaba wala chemba sabamu kwa myokuli mbenyo mwete gereze Oboru uto lwa misago baizo kubanda ulatolu waka isi Ono fina nwanye nyonzo mkula mwama zimeira taranga zute Fina weba lukuma fe waliwe tuwa sivira tukende ukwali Kuparwe nsinde no sima tata ukayo mbati vya fe vya kubawu Bateka mutekero no ya nalu mwazalo wangeze mutute bayi.